badala mama nataka na unile unidekeze unichunge unike wala so magari na majumbo unige ilo pendo utofanya nijihiswa peke kikutazama tu na yona future giza naona ni mchana kumesha kucha yule nile momba kwa mungu mesha kuja tuende bus tukapunga upepo tambudia pigo za ujana nisha staff nsheka pembeni mambo ya kuenda kudate ima club kunyo henkeni nili momba mungu nipo kuja say amen eta tukishe kufa wote tukaishi eden wanadai utani acha wende zako tuwa komesha na hii kapo yani mimi hapa wewe hapo watu kutechachi tunakula
hii hapo ya nikifata chondoa Usije chukulia poa Niko deep in love with you Mina we Ya nikifata chondoa Usije chukulia poa Niko deep in love with you
Hela nasaka mwenyewe siozi biwa kwa kiepe Ilo si hofu ma baby acha kitete na wewe usinitese Benzi letu moto moto saya nini wende ugate na vichechi Siku kimbishe pete nataka ni posti Wale uniombe ya gama baya na mikosi Iwo mizero ma ex na mashosti Ila japo watazuga kukutupigia makofi Ni siku kinai kukuwacha nauna kama kosa la jinai Cause you and I you make me feel alive Zia ndane rose to baby till I die Wanadai utani acha wende zako Tuwa komesha na hii kapo Yani mimi hapa, wewe hapo Watu kutichachi tunakula
kila Mina we, ya nikifata chondoa Usije chukulia poa Got deep in love with you Mina we, ya nikifata chondoa Usije chukulia poa Got deep in love with you
Wider.